Imuchira North Division buwenge nga bakulembeddwa mu RDC mu disitulikiti Jinja Haj Ahmed Katerega Musazi bagombye mu obwala abakulembeze b'amasomero abasoba 30 ne ba director baabwe masomero ag'enjawulo lwa kwenyigira mu kusomesa ng'obudde obutuufu tebunnatandika. Abakwatiddwa ku kiragiro ekyayisibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza n'ebyemizannyo ekikulemberwa Minister Janet Kataha Museveni oluvannyuma lw'okwongezaayo okusoma okutuuka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okubiri mwaka guno. Mubakulembeze abamasomero abagombeddwa mu bwala kuliko Janet and Mary Primary School, One Simba Primary School, Busona Primary School, Butagaya Primary School, Blessed Junior School, Bubugo Primary School na Malala.
But are you aware that you are studying illegally?
No.
That the Ministry of Education extended the holiday to 10th of
one? No.
You are not aware? You don't listen to current affairs. Who told you to come back? Who told you to come back? Pardon? Do you know that ignorance is not a defense?
Yes.
So, tamanya tebukujita akomisam. Kakati bimukola bichamu. Mama jene tumukubalu mirwa lukuba tulimbi ya ulubi ulubili mwefujo ya yongira yo holiday after 10th February yivyo ulubi malo kubwa wanga mbululuba nizo kubira mama injia okocha bichi ni muva victims eh? So muina kuwe waka after 10
yes.
Eh? Wanumuli wa mbucha iramba tengenda kuba kuata na olo kuba munga imbate temuchimanyi ntibaba senda njagala mkwate mwe bitabu vya mwemutechi
RDC bwati alabudde n'amasomero amalala obutakemebwa kuggulawo ng'okusoma okutuufu tekunnatuuka okuggyako Gertrude Academy buwenge nga bano bali ku musingi ogw'ensi yonna.
Waliwo betuddiddemu ndowooza essomero eryo ndowooza lyeri Gertrude Academy eriyina abaana okuva e Kenya ne Sudan. Abo tubagambye abaana b'e Kenya ne Sudan basigalewo ku ssomero naye nga tebasoma. Bannayuganda banaabeegattako oluvannyuma lwanga 10 naye abalowooza nti banene nti baamaanyi amateeka ga muzibe go tegamanyi munene tegamanyi waamaanyi kubanga go galiwo ku lwa bulungi lw'abantu bonna era tetulina gwe tugenda kutya oba wadde okuttira poliisi era ekikwekweto kino tukikoze nga tetulina ba kitongole kya byanjigiriza nga tetulina district administration ye jinji tetuyambie ko mucho tusikoze ne police ne kitambudde bulungi era okulabula ku sembayo nti ejimu ku mirimu gy'omwami ow'omuluka kwe kulaba mu PDM kwe kulaba ng'enteekateeka za gavumenti zitambula bulungi emu ku zokati tuli mu kulonda amasomero tegalina kuba nga gasoma bwe tunaddayo okusanga essomero erisoma era n'omwami ow'omuluka tugenda mukwatirako nga tetunnaba kunoonya babyanjigiriza balala.